Ames, pick up the call.
Use a pop.
Whoa.
Drop diesel.
Kampai. Chick China.
Did a boo.
China password.
Commissioner.
Kuchado mchado.
One town.
Abaneka 50 wakwana. Itabarupanga kutivangana. Nafuaisha na varia vatana. Haba buiru mwale tipangana. Devu fituri wakumachen. Shapka sapa kumaten. Tumatiti di muzen. Olope jano pen no ken.
Hey. Wapya twesa buruto. We want to fail the buruto. Eko kemula kembo. Better distance, the penny can be kebo. One is green, kuku twada kumpashi. One dead gun point to death head. Three. Eta tuna wata kumpashi. China password Z. Pashi. Nango tuari rata watu tararika. Lomba wada peru wabena watu tararika. Wali chansha nangu wase kata tuwa tararika. Don't care about us, yes, watanika.
Tuna tumpu inga kalulumu jenjeri. Shifta fwaya lumu kumutendeli. Ila kangani kumutendeli. Sipe lulu biro katendeli.
Hey, tatu stora kampani kubolta. Tatu atala reka backbone bolta. Koneka fula futa kapini ndora. Hey, ama chiki chirang kwele anga dola.
Sign sign, mwenzo ni mfwa. Utandore sana wino ni mbwa. Naripunga na walasti. Quick it shop shop fast.
You send a window, got three yamal. Petit as an assum with your man. Bombo get at work one yaman. K.O. Boom, come with a kataman.
Gakwile ni kokenzo na kisha. Ava vene na fiume wa puisha.
Beni gotore mumpele na shisha. Mano kundala mupona ya nshisha.
Ona lepo komisho na F. Urifundu ya wula lefu.
Tocha kukula ni kamumbwa. Funya peo swatia kumumbu.
Wow. Bafuidi oku fange mpemfu. Without ina tumu. Nafuko fiwezu.
Nangu badiranga moto katatushimia. Mumatumba nangu wapianga loji tatushimia.
Buta tu buta babuta. Shima fumu efu ni boma. Njapa suma pa kwa ito light. Plasi sese ni pari chola uti. Ule mutina inenda fika. Elu bari pili shemu nenda pita. Akamutita kakakwishi. Fumu ni aponga tawakawishi. Kampani nafika piamo. Na makizu kuchira piyana. Leka mekire woi kiwita kula. Siuta uishi ina shikula. Tatu wata woi nga pana mwansa. Tula kukumako lefu mwana wasa. Bela, takawa muri kuru. Nani mukemu nine beta shkuru. Komishona, F-Chela bo. Wapondo beka beka babo. Lasela Savage Kampani. Natula Kampani. Bus Kenzo.
Kenzo.
Ela Vash Esther.
Kenja
Tuz.
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 Tuz. Esther TC.
M-Boy Swagga.
Junior Kenzo. Fox Nation. Dirty Poop. Corona Johnny, Bakampai, Josh Kesha.
Wow, Oskenzo, Makef, Tuz, Jatuz, Dora Kampani, Dropa Filimba, Official, Babandanji, Donchich, Chale Zed, Bigira Zina Mimona,
Ames, Music Box.